and I moved to Isaiah 54. Ya kale yamepita na tena kitu kipya. Ya kale yamepita na tena. This is what the Lord says tonight. Ya kale yamepita.